chunkysupplier.com. Oh na 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 na.
Nipo na wewe bega kwa bega, siku wachi nishikilie nisijelegea. Yako madawa yamesha nilevya, mikama kuku mchinjaji umenishika. Mikwa kofara umesha niweza, kwa kwa sifuru kuti mjinga umenikamata. Ah, nisichoke. Hata mtamzabibu ni wewe, ulonifanya nitafute nisichoke. Kama maumivu tumeumbi wa wanadamu, nitakura mbivu wali yangu chaka. Hakuna siye mkamilifu, ila yote ni mazoea tu. Hakuna sekwa na maumivu, ila yote tumezoea tu. Ila sipendi
zao, zao, zao,
manyanyaso,
zao, zao, zao,
ila sipendi
zao, zao, zao,
masimango,
zao, zao, zao,
ila sipendi. Oh, manyanyaso, eti nake imura wapendi wewe, amasimango.
Niacha popote mashani, uliniahidi kuwa utakuwa nami. Hutoniacha popote mashani. Sinda wewe unafanya niache pombe, sinda wewe
unafanya niache gambe.
Baby sinda wewe unafanya niache gambe, sinda wewe
unafanya niache pombe.
Ani sinda wewe lasa moto ni chiti. My sinda wewe
say uko wapi.
Baby sinda wewe if you go happy, honey, sing to me. Hatam tam sabibu ni wewe, ulo nifanya nitafute nisichoke. Hatam tam sabibu ni wewe, ulo nifanya nitafute nisichoke. Kama maumivu tumeumbiwa wanadamu, nitakura mbivu wali yangu chaka. Hakuna siye mkamilifu, ila yote ni mazoea tu.
Nikiwa pisi merote mameni.